Joshua 12 verse 1 Lawa angamakhosi ezwe anqotshwa ngabantwana bakaIsrayeli belidla izwe lawo ngaphesheya kweJordani ngasempumalanga kusukela esigodini saseArinoni kuze kube sentabeni yaseHemoni nalolonke iArabha ngasempumalanga. Verse 2 uSiyoni inkosi yamaAmori owahlala eHeshiboni ebusa kusukela eAroweli eliseceni kwesigodi sase-Arinoni naphakathi nesigodi nengxenye yakwaGileyadi kuze kube semfuleni iJaboki umkhawulo wabantwana bakwa-Amoni. Verse 3 ne-Araba kuze kufike elwandle lwaseKinereti ngasempumalanga kuze kube selwandle lwase-Araba ulwandle likaSawudi ngasempumalanga endleleni eya eBhethi-Jeshimoti nangaseningizimu ngaphansi kwemithambeka yasePhisiga. Verse 4 futhi izwi lika-Ogi inkosi yaseBashani owensali yamaRefa owahlala eShitarodi nase-Edireyi. Verse 5 ebusa entabeni yaseHemoni naseSaleka nakulolonke iBashani kuze kube semkhawulweni wamaGeshuri noamaMahakati nengxenye yakwaGileyadi umkhawulo kaSiyoni inkosi yaseShiboni. Verse 6 uMose enceka Jehova nabantwana bakwa-Israyeli babe babulele. UMose enceka Jehova wabanika lona abakwaRubeni nabakwaGadi nengxenye yesizwe sakaManase laba yifa labo. Verse 7 lawa angamakhosi ezwe anqotshwa nguJoshua nangabantwana bakwa-Israyeli ngaphesheya kweJordane ngasentshonalanga kusukela eBhaligadi esigodini saseLebanoni kuze kufike entabeni yaseHalaki enyukela eSeyiri uJoshua walinika izizwe zakwa-Israyeli libe yifa ngokwezabelo zabo. Verse 8 ezintabeni nasemathafeni nase-Araba nasemthambekeni nasehlane naseningizimu amaHeti nama-Amori namaKhanani namaPherizi namaYivi namaJebusi. Verse 9 inkosi yaseJerikho yinye inkosi yase-Ayi elingaseceleni kweBhethele yinye. Verse 10 inkosi yaseJerusalema inye inkosi yaseHebron inye. Verse 11 inkosi yaseJarimuthi inye inkosi yaseLakishi inye. Verse 12 inkosi yaseEgiloni inye inkosi yaseGezeri inye. Verse 13 inkosi yaseDebiri inye inkosi yaseGedere inye. Verse 14 inkosi yaseHoma inye inkosi yase-Aradi inye. Verse 15 inkosi yaseLibina inye inkosi yase-Adulamu inye. Verse 16 inkosi yaseMakheda inye inkosi yaseBhethele inye. Verse 17 inkosi yaseTapuwa inye inkosi yase-Eferi inye. Verse 18 inkosi yase-Afeki inye inkosi yaseLasharoni inye. Verse 19 inkosi yaseMadoni inye inkosi yaseHasori inye. Verse 20 inkosi yaseShimroni Meroni inye inkosi yaseAkishafu inye. Verse 21 inkosi yaseTahanaki inye inkosi yaseMegido inye. Verse 22 inkosi yaseKedeshi inye inkosi yaseJokineyamu Kameri inye. Verse 23 inkosi yaseDori egqumeni laseDori inye inkosi yaseGoyimi Giligali inye. Verse 24 inkosi yaseTirisa inye onke amakhosi engamashumi amathathu nanye.